Quand on fait finish, na y'a bip pas. Any beat, c'est Timas.
Exclusive.
C'est vous de one.
Great music.
Boutique hip-hop vodka. Lika le wangouli de moi l'entola. Toi les bi wambé la bâti notre folesha. Sa zélé y'a moudé y'sa ko window. La y'a ma tinta y'a te fion bombé. Y'a musique business. Y'a musique business. Y'a fion bombé. Kadwani business. Kadwani business. Y'a fion bombé. Wacheke, 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 wacheke. Ya fio mwombezo. Kidoko, kidoko. Kidoko, kidoko. Ya fio mwombezo. Ya tiba peka topo njika tala palifula. Walero lele cho chimbi ukuna kula. Nidyo nsema bine ya mpienga togeti. Ngata muli fenda la mani forget. Ina shibo mbele palosi. Nalingisha mosana muli yonavo. Songa na mwona zekale waya waya. Chupoza na ishto kuke wati. Ya fio mwombezo. Simona wale wate motu maliashi. Alela ndalanda mumuti maji felati. Sangwe la gelo 4 days. Ino kwa temo benefits. Ino lo chiva chani. Ati mfilo mukaya. Nguwa mbele no mfolesha. Ya fio mwombezo. Nipa chete pa chete. Vale fwana vena wa chete wa chete. Likale wanguli na mwale ndola. Kwale bi wambela bati not folesha. Sazele iye mune isa kwa window. La ya machinta yote fio mwombezo. Iye miziki business. Iye miziki business. Ya fio mwombezo. Kadwani business. Kadwani business. Ya fio mwombezo. Wacheke wacheke. Wacheke wacheke. Ya fio mwombezo. Kidoko kidoko. Kidoko kidoko. Ya fio mwombezo. Nikale wangu tachelo. Pale wale danishi. Kale twalipita po. Twalienda munina ma mouse. Nga sampa vesi vesi a mouse. Fobata kwa bakwa na bene. Ama bine mpisha na kwa na bene. Aba bakumuka kapwa bali fulisha. Esho na isa ipose la kumuti. Likale wanguli de mwale ndola. Twale bi wombe la bati not folesha. Sazele iye mune isa kwa window. La ya machinta yote fio mwombezo. Iye miziki business. Iye miziki business. Ya fio mwombezo. Kadwani business. Kadwani business. Ya fio mwombezo. Wacheke, 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 wacheke. Ya fio mwombezo. Kidoko, kidoko. Kidoko, kidoko. Ya fio mwombezo. Efiri andanda. Gawa unfwe finish na ibi pa. Hasta la vista, silver, paluancha. Promote wachikata, benje ala. Kakite waikata. Timochi, chokes, mining. Ela, ela nika 14. Chance, chance, the legend. Yeah, yeah. Boko mining, the fiombo mbeo very nice. Yeah. Sagogo, bika teko dati. Aliet, shiki. The fiombo commander. This is Zambia paketi. Babo Bosch, Teleblazer. H-Wiz, M's. DJ Flex, percent. Flex Max at Sha, Sha. Yeah. Ela, Mr. T Zambia, Swift. King George, mining. Sabuta one, boutique keep a border.
Fresh out, fresh out, exclusive.
Imwe, can somebody buy a guitar for this young man? Areja wule filimba.
There's 3P, 3P, in the world of Zambia. Fiponga ure na bantu wa mwene kwe filimba. Wafierwe ure ilisha filimba, so yue, ufiro ure ilisha filimba. Ulichikari, you are Ronaldo Samba Karaba.